chizi nyumbani baba na kama namba inamba namba tasa alini mbizi angani mpawa oh oh ikesi shakwa ngumu papa 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 pasa kichwa Mungu kakumpaka liyo sura ya baba ta 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 katisha Mungu kakupa salio wahonge wangapa metupenda mondoka jarudi We live once tukiondoka turudi Watoto
Ombe
Ombe
Watoto
Watoto
Ombe
Ombe
Watoto
Aha
Dara boy pas pere wada basa sa bashen ne
Bombo gala
Yeah Ajiangazi bibi mchuma unaondoka Fumbiri makeup imemtoka Kalewa kazi maweza kio meondoka Uho, ishu isha kwa deep Apo vipi, apo sawa, laki si pesa Asara roo, unachotaka nataka Wangapo metupenda, unantoka, jerudi We live once, tukiondoka, turudi Watoto
Ombe
Ombe
Watoto
Watoto
Bye.